Hello, ni nani?
Only one
DJ Sinte.
Only one Sinte. Hello, only one
Sinte.
Hello,
nani yule African? Na leta rhymes, waka vichwa vya choboka. Yani sikiza hewa vile kali. Na leta flow for sure jona sitachoka.
Na mingi otako hizi factory zenyu. Na waka casters, na waka casters.
Ana timingi mangoko wa mibliki. Ana timingi mangoko wa mibliki. Ana timingi mangoko. Ana timingi mangu, we ni mrefu bati mai kutumia lada. Leo na dai tumangane na viaga. Ba ata ya gati sisi ne kutoleza. Na kama ni mabela bado tuna poleza.
Ula, uye damn tuni poko. Poko, uye damn tuni poko.
Sinte.
Ni kumbele brother kaka. Oh, demi yako yonitaka. So, mini jibu bashitaka.
Kaolonga, makeki kawa tatu ne kipula. Ula.
Hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama kuna fadon. Baby girl, pardon.
Leo ntaizondekana hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu.
Katambe, katambe. Dithima nare wate katambe.
Chesa ni kao umepigwa radi. Chesa ni kao umepigwa radi.
Tuna chesa teleza teleza antisituka. Chesa teleza teleza antisituka.
Chini 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 kwa chini. Chini kwa chini. Chini kwa chini.
DJ Sinte.
Chini kwa chini. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Tuende juu. Tuende chini.
You're the mix with DJ Sinte. No baby making music here.
Magic's anger on the beat.
Koma shada nkoma ting vitu vini janta. Koki darling koma njiti tuini starter. Na niki PM tunivodo amani hunter. Sunguze shore anaturi mboya semi woy.
Kunyo cake utetisha hadi please na. Kaiko form so utaeza please ma. Tuya mam akondani neza please dad. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse. Anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lala. Pole pole tusini gwane na meno.
Ashia bagia lemise. Shikata niyo dance time wakuse. Ashia bagia lemise. Shikata niyo dance time wakuse.
This is DJ Sinte.
Kwani neje bado just yet yet. Tingishi zoma rap mat yet yet. Kwani neje bado just yet yet. Tingishi zoma rap mat yet yet.
DJ Sinte.
Kwani neje bado just yet yet. Tingishi zoma rap mat yet yet. Nete bado just yet yet. Tingishi zoma rap mat yet yet. Mikono juko napenda mat yet yet. Right, left, at yet. Kwani neje bado just yet yet. Tingishi zoma rap mat yet yet. Mikono juko napenda mat yet yet. Right, left, at yet. Napenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbugu rada nisha soma. Ba dodo tututu tupuwa pona tuona eh. Madi niku wezulize swali mutu. Hapa kila mutu kona kutu. Shike wako mi shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke tu dansa tishoke. Na usiogope mdoko tuziondoke. Mkate nsake npate nchote. Na ihadi koste miwasha ninote. Na kuwaga fete tuende tuendete. Shaka mashete jipambe sitete si. Leo ni siku yako mami. Kama tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga stabak. Chati chati.
Get you into the best mix of music with DJ Sinte. For more info feel free to contact
7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-3-8-3-7-5-4-
unadhie hao hao. Zao zao zige zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Zao zao zige zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Zao zao zige zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Wow wow sema kweli nimembao mbao. Kichwa mba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete.
Shinte
Tumlivyu sema kweli. Ana timing mangoko wa mebleki. Ana timing mangoko wa mebleki. Ana timing. Ana timing mangoko. Ana timing mangoko wa mebleki.
Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu. Toa kutu kutu kutu, dudu dudu. Toa kutu kutu, nikona dudu dudu. Toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu kutu.
Zao zao zige zao zao, kam kam nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli nimembao mbao. Pow pow kaa kuna die hao hao. Ai, bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndio sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho naweza pewa binoculars. When the old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani guns. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwa mba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lege lege.
Soko, soko, who you damn to ni poko, poko, who you damn to ni poko, poko, ako biz, ako soko, soko, mi umcheki tu kwa lojo, lojo, na napenda tu masonko, masonko, na nakaka loko, loko, na mina da international, nasho ni kule hata kana macho, macho, na hii beats ya pacho, pacho, chapa kitu toka jasho, jasho, tuambio kama kanjo, kanjo, na rarua kama rambo, Rambo na mindo nyundo kaa guambo. Guambo
Yokifu niko toshe chupa. Katika kali ya inamfupa. Paka rando wa kutu hichuma. Mezi wa kusi nimejipinchuma. Biga spread dizi teke karuma. Mezi wa kusi nimejipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juwan awa unawika tu. Ushaigufwa usikie tukunyora. Ushaigufwa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe
toto, sitoto, mumcheki kwenye IG. Mafoto, akichocha tukilando. Mangoso, anajifanyanga babi na hana dojo. Cheza ngoma, cheza wimbo.
Ule, ule, ule.
Isi grampa ila fimbo.
Ni ule, ule, ule.
Ngoro misi pigi imbo. Napiga lugha yangu simple.
Shule, shule, shule.
Seti kitu piga pass. Ndo nisikie vipoa poa. Kani kanji tu majona ya kutoa. Yeah. Nisikie poa. Kani kanji tu majona ya kutoa. Yeah.
Kani kong hao.
kanyonya kanyonya kiroboto funika senye geto mabatinu soro pes kono kono bila nyoko nyoko konyagi koto koto tribe yo joto shingo nikisling dole nikingoto muzeru kubuya kuchapa tumboto team kipao kishashi msokoto ayayaya boritu ni magonglo kimangoto kidosho apewe gonglo kocho kocho gonglo gonglo wangi kako kitako nitoka gonglo
wapi wapi dadake dadake aje apa nipakate wapi
kono zangu zimeshikani komanga kono zangu zimeshikani komanga zangu zimeshikani komanga.
You're in the mix with DJ Sintek, no baby making music here.
Erani sama juna rungu ya jamii apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna aja kansa apa moshini manduku tupu nazitoka banaza atudu chupo kini tuka nyoko nyoko ju apu kini ngora ni mamboko
moro kini ngora nyoko nyoko ju apu kini ngora ni mangoto
nyoko 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 we nyoko 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 ay nyoko 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 we
anjuko mejipaka wanja Dicho pep tanju ya kiganja Makuki na makeki za kibanda Na mifuko zimeshona gatu na mabanda Exhibit zimejificha kwa mbosho Na maraba after kujiposi ni kudosho Pata threads nilifika nganda vidosho Robo sanga mbaka kesho huku likikosho
Alafu XM kiingia na waskan Kikishika kikolo kipitishe watagwan Kahuku funzo na madhako buda utalan Bogi inatatisha makombora za Saddam
Wanna roleplay Kuja na ripple I am the new wave Skinny ninja ego bonge Yes mkonkodi badula keep change I make him go banana zime baki me baki wameze ndizi Give it a run, give him a run Wakim busy awa tagwan Sijali cost kupiga mbizi misi celeb Bani na msupa na itwa kiki mpedi ya go gaga Sema di gaga kama gaina Sita futi pini papa samba msupa shuka nita panda Backstage quicky quicky Chuma zeni na haraka
For more info, feel free to contact 875-438-373.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai kudismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Nilipita na uda kalolini Mombasa madawa kamtepa fat pussy ni kuma nikamtia chupa na wakula spuma kikanyari madumba
tialala
skuma skuma kaumia kaluma mogoka mogoka kupepeta pepeta yaba pepeta pepeta
tialala
hola
Ni MCT ya Gazava na Rajila DJ Sintek Don't touch the dial
Ola, siyezi kuwa tu tribal Tuka joni pesa, buda jomi ni tribal Inaset kwa keja na maina na daikol Wanjiru ya ndakinyiwa na daikol Na mindi ya mesi, hakuna pass, minafunga Hakuna rambe, misi yolunga All webcam, lakini si kwa chakula Rada ni masocial, la chorea, jo matura Iwa mada, shiro pale wa bebes kilo Zika shika, zika nice, utatani zero Hitman, badman, kare kotero biro Kotero biro, kare kotero biro Kema langwe, from this like St. Ludwig's Tangu geta tako wakadeku get kiss Tuli get ass, ayi wana give this Wana die benga, nimechiku liko Netflix Hey,
kaulunga Bao mbili tatu minafunga
tatu niki pula
Kaulunga, eh, ni kaulunga Cheki fresh luku mina dunga tuadida. Adida Niki piga show joma mgaos wana wika Senda fiti jigi fiti zina die Wote waki pula poko sexy wame vine All I say is how are you, you can say you fine Lime changa mko kidai extra time Zimesha lipuka, cheki flow kinuka Watu wana banjuka, wana shika ukuta Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta Piga left, piga right uwezi daka Top striker kila mtu anakato Mina wache adi keeper amedata Pull up with the gang we real don't data You can love it or you hate it don't matter Skiza ngoma wezi toke ikibamba Toka wabebe walibaki waki
Kaulunga Maamili tatu minafunga Kaulunga Get man ting Bad man ting Bad man ting
Bang digita Wine wine be Washa washa be Luku luku de Bang digita Wine wine be Washa washa be Luku luku de Jeshi yangu guri na sino baya Si usiti gode na ni mambichwa Wada ugeto kuburudika Ma empress ni kudigidishwa Kani ngono awada koma Mangoko tuwazi manga manga Pasa pasa ka adi teacher Mabokot nita alavuva
Hude hude with a big fat booty With a gude gude go down low Mami cheza kude kude Mini guze guze mbako stuke tue Ni kukune kune Underwater chini ya maji ni kukumbe Kumbe we mtamu supu tamu kaya kunde kunde Kitanda ni mtihani tunde shule shule Na you know ni mashash na kibene
Bang digita, waine waine be Washa washa be, luku luku de Bang digita, waine waine be Washa washa be, luku luku de Bang digita, waine waine be Washa washa be, luku luku de Bang digita, waine waine be Washa washa be, luku luku de
Sina baby ukichoka Wacha ni kudare tukikata kakota Sai tunaseli mashida ni kutoa Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe We, katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief kif tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidance ni matembe juu Na manyozi kwa sete za kigwava tu Ni barenga kikam ni ma 6 inch chu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja fida Na kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwe sedakar Wana nitaras kwa sababu mihuban Wakiwasha dust, tunaseti kapedi Ukinipa bang, tutakula rumba ham Na cheda ziki kam, itabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitafinya Maka jaba kakishika toa mbuo Wacha hizo
Chesa nika umepigwa radi Chesa nika umepigwa radi Chesa nika umepigwa radi Chesa nika umepigwa radi
Vitima Ni vitima Nikibamba sana sema vitima Ni vitima Nikibamba sana sema vitima
Ni hatari Wile nazitoka ordinary Ni hatari Inajua hatari ya tu Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna hati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna 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 hati, inachuna, jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibongi Inachuna, jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibongi Teng ting nakatia Teng ting napitia Zimashika mina reg tumabia Zikishika chora saba na dandia
Tembe na nare nika kipande afande sina kipande niko na omo mgenji koto kwa zabe nika nisomo mkwela kama nikware sita ingono mbasu wa evi jundani wa levi mabedi mateki na badu mabedi na medi na hedi na kandu makeki na gata makeki nika nibash teila
Bina chuna ni vuva vuva niko pampa ukikoma na sukuma mina jituma hakuna dumba takula kubo mika olunga mbogi mbaya tukipula mna te stick watch Sini 1, 2, 3 Tunawa piga piga buti kama bugati Sindo chafu wa vida hadi mp3
Liukata kuchapa nita maranda Ukinipa ni raba na kukumanga Daily manga tama fans venye na wamada Ni kama airtime venye mimi na wabam Na kupa show sita bora we uchore saba Kwa kiti kwa meza hadi kwa kitanda Misi wakaba nita kulima kama shamba Kama pasa pasa yano cheze na yoke hapa
Katashika tu bila jing jongs Na riang ni kuredi tu kamere kiwa on Na hao mangia uzapo kando wa legeze dongs Mangoti mingi mingi kido giri dhatu Mangwai mingi mingi kido mkoko dhatu Misina kilomita mia hadi wale mate Nyumaga kachizi sipanguzi ndo ulambe Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake Leo sinai beef sapa na kula sistake Na bini shama hata jeli tunde tukakati
Sini sinolo baya wacha kushanga Na tuna haya na iu manga Nkujua jabu nkiri mshatanga Nkona mbugi angu nkute kwa mta Tukjasa kila siku vile inafa Usingizi lisho jalala siku saba Nguze tuchafu badu nageuzana Legalize it, miti ni dawa Manguko wote wakona umanga Mangati wote wakona umanga Mta zote zikona umanga Kamu ujui sisi wote ni wali
Nanda imekazwa ini ushikishi Napita nikikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukona mina mbulu John Komasi Nakemba wambu shiko njeri na masi Hizo shimo zote mina maki Nakata best William Luso na kisi Tobuwa kasongesho Rikicho icho icho Kalongongo na banono Kilokolo tambao Uchengwangwa kwa grao
Sini walanga
Best mix of music with DJ Sinting. For more info, feel free to contact 0715-4383-73.
Tenge Meja, number Zama PD. Tenge Meja.
Fresh, safi, na mimi ni mlafi Nina madem katha lakini sinaga wifi Napenda mapesa za raka raka Kukaa nyuma ya meza mia pantaka Niko mbele brother kaka Oh, dem yako yonitaka So, mimi jibu mashtaka No, kama lawyer, wa employer, wa tromboyer Tulisha funga kesi, usiwe na wasiwasi Usichukie mchezaji, chukie mchezo Tuko mbele micharazo, ukibonga juu ya ganji
Uku Nairobi nimejua watu wengi Wengine wazuri, wengine wanipendi sijali Majengo linifunza kakijeshi
Hata mki hey, I'm still bringing the fat ziki Baka mna chizi muna teka Hata mki zidi kuzitest me flow
Uku Nairobi nwenda jino moja Ama bezi ya mazidi kushikisha gomba
Bado mta zidi kuzi write na kugrow Paka ni blow ni anze kurip hima show Instead of having one shinde nina kama four yo
Duki ingia nitakuja kuwaona
Rumors ili anza Alejandro na Jason's ni my brother Jeki zako ndani ni maziwa mala Leona dai tumangane na viagra Vision 2030 na supply mapaja Na mapaka tunastretch kama blada Honeymoon yetu tutakukatala We ni mrifu but imaku siya laga
Only one Delo, alo Only one Delo, alo Doyo, Delo,
Jeki day on the beat
Tupa kuchupa,
tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jam na bambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato mekisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa zo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale lfanya sigeo zangi pedi. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Tutamonu sashu zinae kabuka. Piga muru dash piga brother ya lika. Sema dimu siku sako joa inatisha. Ukiwa na watando utakika picha. Ukiwa na watando
with DJ Syntake.
Zimeshika na kigat. Tangu jana nilistart zikanishoto ni kuchat. Kwenye insta nika jump, yeah. Mimi pale double tap. Pressure na yoka ya pump. X's zote nilidump. Cause these bitches that in down, man. Hold up, hold up. Baby take a minute, my eyes on you, you know that I'ma dig it, eh. First lane, we be pushing to the limit, I'm that guy. So you know that I'ma get it, eh. Bad guy, mami uko ndani mina die. Mchezo paka panya misi die. Juniko on, neza seti tukingwa. Tupige story, tukijenga iyo vibe. You're too fly, aye. Basi mami pick a wine.
E-verse ni jeneza, cheki wakizeba. Drinks na ketepa, manguku kwenye meza. Mchekeshe, mchekeshe, guys ni mtiklish. Washa kindugulu, guy. When it delicious, piki piki bongi, manoti kwenye longi, bongi iko sogi, demu atika kole, kibusi kilusi, gaisi kigusi, gaisi kinusi, sai akinuki, so mina sliding.
Bad man ting,
hit man ting, hit man ting, no one ting, no one ting, dick is sliding, it's a bad thing.
Shida, utasikia, ya karudi ni akanenda, tukitoa hits, na sidi kunenepa, mucheck my weight, si kwa team. Kwa mira, kati wawa siku skina jisikia. Abasa liniambia, ude mavuti fegina na nishikia nare. Una hate na uko wapa uko pale. Watia jisi watambui siku hizi. So watambui ka DJ na usingizi. Saile mnabonga tunaungezea noti.
Now hear this.
You're in the mix with DJ Syntake. No baby's making music here.
Wachwangi makata turabaki. Heru wengi na toto. Mpeke wiki gizani, pige miti, titi titi, piki, kiki kiti, pinji linki mitini, pingi kingi, zigi zigi mitini, ningi mini, piki piki, piki, piki pongi, cheki doki, kashoti, piga koti.
Chain ori ori, niko kori kori, fuko pori pori, ndi nimejaza kama kori, ame shika kutu siya naka, fori fori, shika tori tori, chezi ya doli doli, teka msupa ana mabui bui, unastuka nime kuteka na unijui jui, unataka stingo flani za magui gui, kauna swara kuja. Area ni na chui chui
inauma but itabidi uzoe.
Odo wa Muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutuka za mao. Na cheki zao zimesaka kama toche zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micha za longo na wamada. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Cheki tu mahaga minadai kuzikemba. Mina kiforo kechoni na spedi kacheta. Buda tu makoro na witishi tu batenda. Wachana hizo haga ushajua ushapenda. Parachichi side para ya chichi. Nikitichi, msupa daimichi. Chichichichi, chiki chiki. Mdena pigwe pinji kama dingwa kule minji. Ah, piji piji, mchezo wa anasa. Ama jiki jiki, ah.
Nasema damn digi digi meri timu jepi. Damn digi hivi tuji kill for deadly. Sema damn digi digi meri timu jepi. Damn digi hivi tuji kill for deadly. Chake. Sintaro chupi na dima tao. Sintaro chupi na dima tao.
Ni MCT ya kasama na wajio na DJ Sinti. Don't talk the down.
Colo 999, Colo 99, Colo 999, Colo 99, Colo 999, Colo 99. Kama kumegalibeka Colo 9, wana tingika tingika and everybody wana glitch. Mana bad man yani noka, vile kumegalibeka vile kumezoka. Mashambiki wakini cheki wakini lola, wana ruka nika wameshikwa na baki bola. Kunda, watu wana celebrate wana kunda. Watu wana tesa tesa zimerunda. Watu wana sele sele wana kunda. Kunda, kunda, kunda.
Get my elixirs, feel free to call 0715 43 8373.
Utia
nikimcheki roho tulia. Shere mtamu na mchumia, ni kama vela nimekuuliza. Jumi uota tu deli ya kinikujia, na roho yangu amenikibia. Cheki same nigeuza sana muimbia, pale chini mina pendo kiniwainia. Songe karibu ata sativa ntakuashia, juhio salivo keza nipa ntafurahia. Girl, weni wangu ntakulalia, hata bakora yangu neza ikalia. Hawe ngini tabaki ametuangalia. Ameniroga na behave kama cheesy, ananishow ati tucheze kabaridi. Kwanza ni mkembe kio medunga kwa kamini, aki ndoti sijui minifanye
zi. Utia, weni msexy na feel kukudandia. Uko na macho ndogo sexy na nivutia. Napenda vile leso menifungia, kamia uchini ya migunta kakuamilia. Utamu yako babe mendi wanajua, na pia we unajua vile miu kukunja. Story za kulamba choo we kata, squeezy kulamba tuliachia mafala. Wako studio manze bado wanapandana, umebeba excess mini polisi. Lazima tu ni kueke ndani, kam karibu ni kupige rungu. Upige nduru ni twestingo zangu za nugu, adi usahau leboy wako wa nguvu. Uniote mkiwa na yeye usiku, hutia hutia.
Tipa lwa tuo, take it down low. Yeah, cheza njaro yako, cheza piga stingo. Na nimesetilika kwenye mbeko, hakuna kulala, hakuna kudoro. Mudogo dogo kutowa loko, niko na toto ni yoyo moto. Niko mawapa na niko chondo, nato walipenje na piga moto.
Alafu mbona juu nakati kana badu jashiba. Haya basi funguka kama kasi na news kumanga masasi madakika. Na kame chapa na chapa nga makali fa. Hizi dhambi ndazio ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kupeananga mami mbae. Tunakutaka nga tunadai ukidai tunabanda na moja kwanza ni kuonyeshe bana.
Alejandro onyi wa mabimbo, zimenshika kama zero. Kila 420 natinga kilo, nikiwa ombido napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo, unapenda probox ama limu. Chagua moja leo ngizwe fimbo, na siwe kitint leo tufungwe diro.
Ungula pigwa mate shika diaba pewe jumana, apepeto apakato unguna. Kakishika nikachune kadukuma, ai ai akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai iyo uduma, iyo uduma.
Piga kuni akiwika design unasimamisha. Ukududa ni mangu na wamejaza tukibuda tia mimba kalinuka. Juzi akitinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabuba. Tambu wakaguo sijipate na mbua, daru watarua na manjitiza maduba. Shikisha na rege ikubebe kambuda, msupa mauta amejaza uko duda.
Mishamba na watibu ni kololiondo, na mifuko zikipona para za livondo. Ndani ya brachi ni ya maji ana majirongo, kabalun kupuliza ndo kajua ni kondo. Zime nice niko aire na kashuga momo, nilishiba na kuchipu mali za chiromo. Oya duka wakifunga tuna fika soko, Njulu bank nayo nayo akipiga domo.
Nakapele kambanyu nakapiga maosoro, nakaroli ya baruti ndani ya kikoro. Nakachuna chuna fudiva koza ogoro, navenyeka na kunyi nakanika soro. Waki ya chafudi kwa sabuni za makoro zao, na wacha mafudi kwa midomo za waroro wao. Napakisha nyungi wakimpasi zo makoro zao.
Banana, nenayo ambacho nabakana, kako nyuma nasidika mna banana. Mara kila day bana unaitangaza, kana kaze basi mimi si umatana.
Get my elixir, will free, call 0755-43-8373.
Niko na bash kuingia kama na G-Bank, na kumejaa sijui hata majina. Unaitwa nani?
Ulimaliza kusoma?
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Ako na kibenje ndani imejaa manyongi. Ako na mambicho anasema ye ni bedi. Ushaichomo kasikia tumbo kwa mgongo. Unambebo kiamka ni ongongo. Zimenishika na jona niko na do.
Joki nadai kukosesea kwa cho. Doki nadai kukudungia kwa chom. Jerry nadai kukupatia kidom. Head, shoulder, knees and toes. Bend over, mise and pose. Wangaresu napenda makagari. Amejibeba utadhani yako gangari. Na utoto utadhani yako nasari. Aliteko na Chris utadhani ni kantai. Ako dry spell utadhani ni masai. Kus inatupa utadhani ni mochari. Anakatwa utadhani ni butchari.
Ikimbicho changu imejengwa na pili na sipi mtu. Na kivuta ni midi. Nikimbicho changu nimejengwa na pidi. Na sipi mtu. Na kivuta ni midi. Mini odina. Napenda adina. Na jiggy shapeless. Kakisoga obina. Na leo kasina. Raba minina. Chimba rodinya. Kisi nyore ya loya. Staki story mingi. Mina die kukukiamba. Na kaunge kuatiri. Singe baki shata pienga. Niligu funga pao juni. Linyangisha refa. Na dedu ndo mbigi turi. Na bado beneza.
Yeah, mambicho. Mambicho.
DJ Sinte.
Nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma shash, nikoma ndom. Cheki, nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma
cheki, cheki shash, cheki ndom. Cheki shash, cheki ndom. Cheki shash, cheki ndom. Cheki shash, cheki shash, cheki ndom. Cheki shash, cheki. Cheki shash, cheki ndom. Cheki.
Bona mistari kubaliwe na society buda cheki ni bomb. Na kujana madawa ni kani limeza jong. Mistari kudamu ni kali buda joma kali. Cheki ndani zmeri puti buda cheki ni mandom. Zimeshika skiza adisi na choke maka. Nili hamanga kayole spizi niko Amazon. Lola zima keleweke tunacheza na bojongo. Nacheza na punani mine panguze kundi kondoka adiseka flavor joko tamu wa magwadu. Siskudi nimepanga lirikali tuko fit. Moose kumaga madaba madu ya mini liquid. Sinigaba jena bonga round the sleep. Nikoma shash, nikoma
ndom. Nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma shash, nikoma ndom. Nikoma shash, nikoma ndom.
Pigomboko, pigomboko. Pigomboko hii mchazo ni haram. Pigomboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Uzi diri tunazite zina karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Uzi diri tunazite zina karam.
Pigomboko kushoto loko nyoto. Ako shopo loshe mapu nyeto. Itapoko mashata kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Na jami niani na ngubi ya ndugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Girls like we na mechezea madudu. Na kodudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifam. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram.
Tukimboto harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itabidi ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Akirombo saa ongeza toke.
Pigomboko, pigomboko. Pigomboko hii mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko.
Now hear this.
To plug in with DJ Sintake.
In order with the pretty girl thing. Give me your thing, cause you know me own it.
Run down the place, cause you know we born it.
Mamori wakonda cause bana zima bani.
Kingale, ama shasha mane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi, madogo dhane, wadigi da hat.
Are you ready?
kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange uso wako ni mashabiki.
Alejandro Fisi, 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 Fisi. Alejandro Fisi, 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 Fisi. Pima miti tutajua nyamuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata order. Uliota na kitu ina kakanyoka. Haina macho lakini ina kuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo mema kupesa.
Tunasondeka.
Ati sako ni ma 5 star na mtaba. The whole alia double decker.
Tunasondeka.
Ate wezi kula skuma. Umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile bezi nyaga. Chapodondo pia ukula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Mbanyaje tena lionekana nyama kima. Ndani ya basi za kwenda kitui.
Then she know. Check if I'm any murder, Shiro. Like a snake body girl, yeah, she go. Dogo dogo baby, kaki nyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor, kwanza beat kikonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu to the ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza.
Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Toka chao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how na wabeba hadi how. Now now juu juu kakarao. Beba ndo tuwashe angalau. Nina heshma so sipendi madhalao. Yeye na yeye hadi tutoe njeve. Toza bila belt tumebeba mizigo kama mama wakikomba wa. I swear nikimcheki mina melt na. Ako aware leo siku nitatesa. No fear juu nimejibeba masidis kama DJ. No sweat usiku bila vest no dress. Game pole pole kama chess. Na after that nda kubeba kila place. Queen na crown when you empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest.
Mjulu bang, band band, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riangi ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kada mama yako, usikuja hapa. Kada mama yako, kama kuna. Kada mama yako, usikuja hapa. Kada mama yako, kama kuna.
kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi, bobo shanta ya 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 ya, dushka wika oh mama mama mama, santo santo kaka kaka, nyundo msumeno tunapaka nana, nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru, we mtamu kaskari nguru nguru, wakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa, kana mama yako, kama kuna kana mama yako usikuja hapa, kana mama yako, kama kuna kana mama yako usikuja hapa, kana mama yako, kama kuna kana mama yako usikuja hapa, kana mama yako, kama kuna kana mama yako.
Cloudy baby girl back in the day, nimekukemba siku mob when you genje, uko nini usijali jali nyege, tabia mbaya ndani tufanya kwa keti. Talk cloudy baby girl back in the day, talk cloudy baby girl back in the day, talk cloudy baby girl back in the day, talk cloudy baby girl. Talk lady baby girl back in the day, nimekukemba siku mob when you genje, iko nini usijali jali nyege, tabia mbaya ndani tufanya kwa keti. Cha mama ah, cha baba ah, bila unanishika joy na niwasha, macho zako jo zinanimada, na nikivua jo utaitaka, sio siri jo nakutaka, siko honi jo lakini naitaka, ruka ruka kwenye bezungusha haga haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombosa ndo tucheze kalongo, itama kula ndo tucheze kalongo, itama chura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, zia mangeusu wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia atoi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia mayo wanapenda kalongo.
Get you into the best mix of music with DJ Sente. For more info, feel free to contact
07548 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
wana Digithia wana Rose ikishikanga changa wana
Na nisijali ya tarangi minakemba Bado gari ni gari kwa dereva Na nisijali ya tarangi minakemba Bado gari ni gari kwa dereva Na nikichapa ni chapanga jotena Chapa ni chapanga jotena Na nikichapa ni chapanga jotena Chapa ni chapanga jotena
Pika pika, ringa, lima lima Piga mimba, jimba, kimba pima Vimba vimba, lima, simba zima Simba ringa, bumpa, vimba dinga Mzinga kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, shada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka
Now hear this
Bananana
Ni MC Diego Savano na chini ya DJ Sinte Don't touch the dial
Napenda hizo unanilenga na umevai luku tu Nadai wife keja na zuku tu Na kudiemu alai unadai nuku tu Ikipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Sponsor ashara usha joduduju Na kudiemu alai unadai nuku tu
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti Cheki bro washa shasha adi moro Bila teacher kuna shule kuja daro Nyanya sh, puff puff sh, sh, Orosho, piga shodol kuna giza sh, sh, Ziki nice, tuji nice, uweki story sh, sh, Kata maji pia shada legalize Pali insta double tap, tepo kembe
tap Sisi kosa tupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ispend Hata gani mita Mr. Bargain Kena sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Natuweli diva lazima ispend Hata gani mita Mr. Bargain Game basi pale Instagram be Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be bena benda sign is on my Yani pale Instagram be bena benda sign is on my
Majemu nita kiki gorilla Niju shualisha kiki banana Kiki bikana ya ya maana Yamana miwanga na wa washichana Majemu kwangu nika kwenda soko Uchaguwa na pima si zile ndogo Zimejaza suwali na madondo Hakuna tanya maswali miko mbogo
Nage mojo na jikuna kuna Ujulizo nini nunasema tia kuna Twede pa
J3 73 Magic's anger on the beat
Party after party Party after party, after party, after party.
Nyama nyama nyama, nyama nyama nyama. Ya boom boom, ya slay queen. Leo niko fly card, ingo ingo. Buruka, ingo ingo. Wika do pizka, ingo ingo. Buruka, ingo ingo.
Chokora mapipa, unakiuno shakira Igo kuni dakira, kamote mashira Gokinya nadira, unapokonda fira Sina saa majira, mkisi azira Teko basi pakira, kuna du maria Kani vajo maria, akiga kiwashira Kauna penda za dogi, leo ni punda kazia Kauna penda za mbogi, leo malaya kazia
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party After party after party
Party after party ni kumosha people yes. After party tuna mosha people yes. Party after party ni kumosha people yes. After party tuna mosha people yes.
I'm craving ya kishada Craving ya kishada Craving ya kijaba Craving ya kijaba Odi wanguranga lena pia natuma Mete after mete Manjo tuza kumwagi kazi mwagi kia privacy Itu kwa kete Kani mashada nazi wa shadharani ntele kwa uko kamete Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute
yeah. Niko ndani na shida pasi ganje Hapa nipate hata kama chutake Hato mkate miukatanga na maji makali na pale Iko nini sijali Waita leta na ufanye haraka na hizo tacos ya nzange kugwara Ambia DJ manaija ni swara Kali ya rithe la full shot na mwaga Chekili kidiki ndo nikiangushe ndane Na bado nikidiki utakonfirma gizane Kama vena pili ngoze dini mini nani Hadi marafiki manafiki jopu nane
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party After party after party
Best into music with DJ Zinti. For more info, feel free to contact 0715-43837.
The beat with the micro, tasi kalamu Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu Juna teka mali kama Boko Haram Na kijipa basi nitawandalia karam Bash mara that that, tunakuja chap chap Tunakuja na gode, teipaka tap tap Ati, shorty wants to take a snap Asha tuwa top, asha nikalia lab
Kwanza venye umejibeba ngami udai miudai miupenda napenda chako venye uicheza ngami udai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda
Nimechele na debak juu watu uko mbele wako maji kama tap Na kesho niko wax, bavenye zime nice Itabidi nime flash mdosi Aki call back, aki anani siyo koti Niko kandwa ufa na kelele ya mbogi Kama ni ngori, basi kesi badai Wow, niko cloud 9, wase niko
hai DJ Sintake
Sikosi uradi, nipate nime chill na kabinti Form ni mingi, hadia na shangana sisi Kila siku ya wiki, get tipsy Na niki get done, I blow it all on the whiskey Jack DJ, me na blame it on the henny We started out slow, nilikuwa jemi levy Ish too crazy Kukumbuka siwezi nilijigeto mju ya bed nime blesha
Mdoki dalio shamba nda chuna mboga Lejo jasa kwa chupa ya Johnny Walker Nina taki ya mayengu na rienga Zichuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa
Get you the best one to the music DJ Zito For more info feel free to contact 0715-43873
Libido, 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 libido
all along tuna score we do libido 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 ukolo libido 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 do libido ukolo libido 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 all along tuna score we do libido 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 ukolo libido
kakisi mama joguta mushusha zaidi mizigo pongi sijaiondokea labda kwa na mashiro alitoka boys hawa tikesi hapa do libido na story na trend luchu mwaga bila kipimo formula njote alafu nachorea majani vako kupiga grisu kiwa solo kejani magizani feelings za chuma lala ndani na unajichota vile bado benga toto kajirani
ni manduru ni manduru ni manduru ni manduru
jogoma iko set bado na wapiga road tunazidingiza doka dwanzi bado zidi doze nyege zili dedi after jegi zime doze all along tunaskowe low libido uko low libido 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 low libido 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 all along tunaskowe low libido 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 uko low libido 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 low libido uko low libido 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 all along tunaskowe low libido 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 uko low libido
niko mito na tuchipo tunakata tumale joni kolojo na kashiko na kachapa tukinego na kambengo kako low libido za godo na kinyoka kina sumu sona baki umedibate kako bless bless wezi fika date wataguan kana tingisha bausisha things ehe party bado tunakula tuvako na dadako ako basha na kulwa tutako
kula like ni mboto inadai na kabiti on my right toto fiti kako fine kashawika nika right fine baby lately new nice kikucheki kwenye mini sketi kwenye booty shorty fanya team za minds ina reporti ni lines kasi vibes tupia mshia kwa fine na mafisi wakidai kaza macho alafu zidi tupa vibe tupa vibe jogoma iko set bado na wapiga road tunazidingi za doka dwanzi bado zidi doze nyege zili daddy after jegi zimi doze all along tunaskowe do libido uko low libido 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 low libido 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 all along tunaskowe do libido 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 uko low libido libido libido
yeah. It's your boys, Kimani, Shashamani, Samko, Wamangani, Skia. Kani mechoma shada kichwa ime go boom. Kime entertain, kutadhani gari moshi. Na vile tunakuwa, kutadhani sini mbogi. Sina mageos, tumeta kwa nyanganya. Tunapika tuma finger zime jama ngoto. We, zime jama ngoto. Tunapika tuma finger zime jama ngoto. We, zime jama ngoto.
Number one, ni Kimani, two, Shashamani. Three, na magal, them four, bomba. Wanna shake them,
shake it, shake it,
yeah. Wanna shake them,
shake it, shake it,
shake it. So fit to mini get, put it nice. Shake it, so pop a mini get, put it cheese. Shake it, so pop a mini get, put it cheese. Shake it, shake it, so fit to. Shake it, so bomba. Shake it, so fit to wear. Shake it, so bomba. Shake it, so bomba. Ime chama shada kicho ime go boom. Ime entertain, put a dani dani motion. Na pika tuna kuwa, put a dani sini boom. Sina magia.
Gari ya moshi, ina enda sana nani kwa tuma moshi, zile ni menyanya.
Kiza daily daily inga tire na over. Bona takuva kana haga tingishe kiza daily daily zingatire na over kiza bona takuva kana haga tingishe kiza daily daily zingatire na over kiza daily kiza daily kiza daily kiza daily daily zingatire na over akibona takuva kana haga tingishe akitaka kwa lojo bana buda chunguza tele down shika down hivyo shake madida tone nani atazuba hapa choni kidunda tone nani atakula pongita mumeiva ronga senga inonge ngango kina kutambua mfupa na kusugua hata ukiringa bado na kutambua hata ukichimba mfupa na kutambua ronga senga inonge ngango ronga senga inonge ngango
sasa 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 sasa
sasa aki de kwa sasa aki de kwa sasa aki de kwa sasa aki de kwa
Need a demo in pesa Uno toma una weka Kuidro mi upenda Kwa club mi uteka
Ngangona mavela Ukinicheza na sepa Mude yako na mkemba
Now here's this
DJ Sinti, for more info, feel free to contact 0705-438-8373. Ni MCT Xavanola Chia DJ Sinti. Don't touch the time.
It is clear in the video.
napenda vile nakashika gama tako. Nakashika gama tako. Napenda vile nakashika gama tako. Nakashika gama tako. Njelo bang, njelo bang, yeah. Napenda njelo bang, njelo bang, njelo bang, yeah. Napenda njelo bang, hey. Nagisa sai sai sini mbichi. Nikatoto ama ni minji. Kame beba beba vitu bigi. Nataka nikashike tumatiti, hey. Leni ile seko seba nikondole, nah. Akibe nova nipige mishale. Nikapeke nyamo kagoroke. Kapetu mavitu adishoke. Anapenda vitu bigi bigi kama yangu, ah. Yani moto kama nagu, ah. Ini yangu nyapu nyapu. Ati nikifika bei shauri yangu. Nikalaze kwa kitanda mara moja, ah. Nikapige shoti moja moja, ah. Ini yangu nyapu nyapu. Ati nikifika bei shauri yangu. Anapenda vile nakashika gama tako. Nakashika gama tako. Anapenda vile nakashika gama tako. Nakashika gama tako. Njulu ben, njulu ben, yeah. Anapenda njulu ben, njulu ben, njulu ben, njulu ben, njulu ben, yeah. Anapenda njulu ben.
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine. Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine. Kame beba steki piki nika Queen B Machine. Kaki na mazi ya chane nika Queen B Machine.
Kiwa ote ya mbali kuchafuli ya meza machani na mamrambe. Na tangu jua juwe mini gori wali dedi. Virusi na wati ya malaria na ukedi. Biz mina duna mini dona misi fichi. Kubadilisha rangi kwa nikapiwa bilichi. Mistari kuwa tunduri ya shen na kichin. Kuna slam ya kilami na luga zingine chwani kwani. Sibisha na kijona upcoming. Nipate CBD mini kizigida yo sister. Tiriba tunabonga maze joni za mamita. Makoma mara mbili na zero ni mara sita.
Fika be mina weza fika be.
Fika be,
fika be mina weza fika be.
Fika be,
fika be, mina weza fika be.
Fika be,
fika be, mina weza fika be.
Fika be.
Nipetu ni dos, unijenge kama dos. Aki smile, aki pose, kwa majina mwite rose. Ongeza weza, karibia ni kuambia, aha. Zangu zilishika ni kationa vacation. Venye unanibamba ni kationa kwa hama. Nika sema juma tare north ni tahama. Mambo badu, nitapai hadi prado. Toke wakahare ni ende malikia.
Fika be, mina weza fika be. 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 Kam karibia ni kupe banana. Ile taipandisia kwanza kuna rada. Leta jag patilia leo ni kukata. Zile shash adisia pia ni kunyanya. Wanadai ni kochini sezi fika duta. Ama dem kwenye mini ni kisuka nduta. Amebeba fiti mbili kwanza kizungusha. Anadai joka miti na medunga shuka. Fika be, mina weza fika be. 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 Fika, 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 fika be.
fika 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 fika
fika. Naziteki nazikemba na look nimependa. Mimi na we adi mwisho wa kalenda. Kwa love me defender the last body bender. Ni pressure juina tesa kwenye mic mi utesa. Nipate pesa na madema meweza kuzitembeza.
Ziki nice tole round tuchafue dunda. Tukiban bila plan buda zitashika. Na mabisto mekam brada kusafisha. Na mabisto mekam brada kusafisha. Cha cha. Fika bae, mina weza fika bae. Fika bae, cheza nayo fika bae. Fika bae, mina weza fika bae. Fika bae, cheza nayo fika bae. Fika bae, fika bae, fika bae.
Adikoro kaslimisha joma futa ya njugu. Ndoka adisika flavor joma nguwai madudu. Niko base na machizi yamekupigia luku. Adisesa kladi mbono badu neza fika bae. No misari kujigitha anita njeri na fe. Adidebe sika jana juzi kalitoka mei. Adigwash na dorari badu neza fika bae. Fika bae, fika bae, fika bae.